stress all day. Feeling killer sign up your walls away. Checking through the phone, but you're far away. I want you to know. Marafiki feki watu tete, binti weniteke, kwenu nipeleke. Yeli wote wajue, mnyawazi niko fiti na sieti. Nimejiza titi, kusi mama kidete, kisho pete niwe mama. Niko stress all day, vile kila sana kuwaza we. Talking to the phone but you far away. I want you to know. Far away, I want you to know, girl.